Hey yo, Ignition. Yeah, nipo na baisa.
One more time right now.
Salo.
Salo on the beat.
Waiter, lete nyingine. Akisha lewa usi mpe nyingine. Hatuja lewa pengine. Hatuja zie mavinyo hati mengine. Tukisha lewa tunacheza muziki. Bamba ni yaya ni mpaka kwa kiti. Kama peni tusha jaza mabiki. Uwanjani wamejaa mashabiki. Lete nyingine. Sija lewa waiter, lete nyingine mama. Lete nyingine. Hatuja lewa waiter, lete nyingine mama. Zungusha meza weta, zungusha meza weta, zungusha meza weta.
Lete tulewe.
Zungusha meza weta, zungusha meza weta, zungusha meza weta.
Ombe tulewe.
Zungusha meza weta, zungusha meza weta, zungusha meza weta.
Lete tulewe.
Zungusha meza weta, zungusha meza weta, zungusha meza weta.
Ombe tulewe.
Please. Woo. One more time right now.
Yo, bring some wine, Linda.
Woo. I am with the waiter, mwambie aje hapa. Lete nyama choma, supu na bapa. Ugali weka nguru na papa. Watoto kama Zuchu na taka. Nikisha pata busu na data. Tunaanza nusu nusu na mwisho na kata. Hey mama hey, hey mama hey hey. Kulewa bila kulala ni everyday. Vimba mepanda bei, bias mepanda bei. Hasara everyday, kafara everyday. Tunakula mshahara. Hakuna kula wala kulala. Kifalafala, tunaongoza msafara. Bagara, Temeke na Ilala. Nizungushe, nizungushe mama, zungusha. Zungusha chupa, rudisha mzuka. Zibapua mama kimenuka. Unakumbuka shukwa kati kumekucha. Piga dua, tumevuka. Changua mwili, stabaki ya kucha, ruka.
Pombe zikinai, apombe, pombe, pombe, pombe zikinai. Apombe zikinai, apombe, pombe, pombe, pombe zikinai. Lete nyingine, sija lewa waiter, lete nyingine mama. Lete nyingine, hatuja lewa waiter, lete nyingine mama. Zungusha meza waiter, zungusha meza waiter, zungusha meza waiter.
Lete tulewe.
Zungusha meza waiter, zungusha meza waiter, zungusha meza waiter.
Ombe tulewe.
Zungusha meza waiter, zungusha meza waiter, zungusha meza waiter.
Lete tulewe.
Zungusha meza waiter, zungusha meza waiter, zungusha meza waiter.
Ombe tulewe.